hate emhlabeni ihleli emangakho la kuze umakho ibheka khona ayibheka khona ayibheka khona akoda kuzolunga konke for sure yonke into emhlabeni ihleli emangakho la kuze umakho ibheka khona ayibheka khona ayibheka khona akoda kuzolunga konke for sure yonke into emhlabeni ihleli emangakho la kuze umakho ibheka khona ayibheka khona ayibheka khona akoda kuzolunga konke for sure yonke into emhlabeni ihleli emangakho la kuze umakho ibheka khona ayibheka khona ayibheka khona
I'm gonna make it.